bwawe buratangaje.
Nibara kamenya
umwaka
bwawe byose
Yataye kuri bicumuro byawe
Sigaho Yataye kuri bicumuro byawe byose
Yataye kuri bicumuro byawe
Sigaho
Sigaho gutinya amateka
Shirukara
Shirukara Biriba Bimbabazi
Shirukara Shirukara
Ushirubwo buririmbe imbabazi z'Imana yacu.